kabati kizoto Bagambiro ti mama amina Pimboru ayanzani sama anga Pimboru zibanzani sabaganda Omziki nkazara ni ngwenda Kabanza kuimba ndio morobunda Tiponde wanyenyisha ne defender Ulire kigomoko kikudunda Baby, nishabakuzana naiwe Natele kombolera nzane naiwe Om discoteki zane naiwe Luka yonewe tole kesta ile
Suko meni panda panda Baga na anya Katituka meni bamba Nje tucheze kombole Kombo Kombole Baby nje tucheze kombole Kombo Kombo
Fanya wainama wainuka we dada
We dada
Mere mimi nyuma ni kawaida
Kawaida
Uno machokodo wape faida
Wape faida
Baby wandi bata Tuzane kikere wandi bata Sikiduku bagizana bata Shaku shaku bagizana bata Kombolera tugizane tuti Omziki nkazara ni ngwenda Kabanza kuimba ndio morobunda Tiponder wanyenyisha ne defender Ulire kigomoko kikudunda Baby nishabakuzana naiwe Matele kombolera nzane naiwe Omdiskoteki zane naiwe Luka yonewe tole kesta ilo
Suko meni panda panda Baga na anya Katituka meni bamba Njutu cheze kumbolela Kumbo Kumbolela Baby njutu cheze kumbolela Kumbo Koko kumbo
Mashetani ya meni panda Nizuka maruani kwa waganga Kwenye disco na ingia na panga Naitikali njiani kuna wanga Mikono jua uni wa shatinga Maisha ya siku toi kijashu We kaka, tunaijua leo siyo kesho We dada, bahada ya kuishi kuna kifo Wote, cheze njotu cheze kombolera Hakina baba wanacheza kombolera Hakina mama wanacheza kombolera Uncle Dizzo, kombolera Kawaida
Njutu cheze kumbolela Kumbo Kumbolela Baby Njutu cheze kumbolela Kumbo Kumbolela
Yeah yeah Samaza kwenye ting Ausipe London again London again
Ooh